nafe abaja sigatte oteyamanyisho yimba mulirwawo bantu bange nga munneewuunya olw'obujigiza obungi obwankola mutwe nyejjukira byetwalabanga bwesengejja wadde ibonanga muto myaka egyuli ngenda kwasa byonna byetwalaba luli ate mbiwumbiwumbe kootubyekenneenye bajambita basudde n'amalala ntoko ne mubino byende tasuubiramu erinyempya bati bakadde bange munjazika matu anti tewali kyensimba nekitaloka era bato mutuule munneetoolole mwebwa okusigala mu nsi nga twezaayidde nammwe abakadde kadde temwesulubakka mumweriyo aliwangaala n'atafa mangu nga n'obuzibu bwange bwenviiriddeeka n'omwa uganda yaffe eno gye twasensebula anti okuva mu gyenkaaga twakwata enso ne tuwumukula ga tuli ku nsi yaffe twali banyiigivu nnyo nga twafunkubira nga ne mu by'obuntu ebibisaba mu mwe tudda teri yava bunaayira lukyankalanenga twali banyirise neera ffeffekka twakituukako ekyo wano bwe twakyawagana olw'ebibiina by'obufuzi atamanya yaani nga buli wa kibiina kye ekyo ekiba ekika wammisi n'etufundirira abandi kwe kufa owa DPP watuula tokola nsobi yupitso wakewa etoli wakika eyo njawukana eyajja era ndamulabe n'enviiramu ffe bannansi okwetta ffenna mazima omusaayi n'obuwanga ku ttale yonna byava ku kino kkireeta obuugaane kati mulinde bannange neseetinge n'awunzika teryambuuza ndi ate kino ki manya wasanyuse bitalojika naye wamba kwamulema era taliseka ndi mu masanyu amangi nduulu zakuba naffe ebibiina by'obufuzi byatwegaana mumawanga ga afirika wonna bwe guli oba okyabinenya uganda olw'enkola eriyo n'okulira nti n'egiyindi nayo bwe guli buli muntu aba nekyayagala ku nsi bwe kiri ate era buli mumu abaawo nekyatakwatako oli obutalya kyoliawo siraba nsobi emugusambulaga gimanya linyinyonyole nga wano mu afirika ebyawo bwe biri bukyayo ebibiina byabufuzi byazuukusibwa ne tubundabunda mu nsi zaffe bwe zidduka so kye kiseera ky'okukola okukuza ensi yaffe ne tubundabunda mu nsi zaffe bwe tudduka so kye kiseera ky'okukola okukuza ensi zaffe bangi bali mu mawanga gye baabudabizibwa balinze gavumenti ezeewaabwe zikyuke omubuuza byajja bitya ate kubootoloke obeere ddala oweeno n'obutaddaka akuddamu nali mpagira dipi ensobi yupisi bwe yawanguleeka naye tetuulika oba kyamunenya n'owulira nti gyeyava abasigalayo bonna ntaana z'okulaba ate abalala teri yali ategeddeko bambi babula bubuzi tebaziikwako kyandibadde e uganda wano batugambe naye amawanga ga afirika gonna bwe guli ebyobubuzi byatulema tukkiriziganye netujja kwetta tuggwewo bwentyo bwe ndabye twandirese ebyobubuzi ku nkola eriwo siragira naye nteesa nammwe mwogere zatusensera zava mu bibiina byabufuzi obwosekaseka so ddala tebyali bibi gye twabisookera byali biraga enkola ey'obuntu bulamu ngaera oli okunyonyola ekigenderwa mu byo naawe ofuna ekifaananyi ekirungi mu mutwe naye okuva tetwabulwa ekirunga mu byo lwaki tetubireka ne tudda ku ebya anti yajja namuzungu yadda gye yava twandigize tubizzaako emabbale wali tugeze ku nkola empya eno twekulembere nga tuyitira mu bukiika ebbanga tulabe kubi kitutawaanye ennyo okubabalamu n'eddembe buli kyoyagala obutakugirwa mpozi ebyensinga bwe bitabeera ebyo bibaddewo oba mpozi abatalaba bino bimukaga ebyobwavu sina kintu ebyo byogerwa abakola n'abatakola nalina siriiza entuumu ewube mu maka ayinza okukabira ensimbi bwetalabika ate ekiri nkutonde abamu bafune abalala babuwala abamu basabi teri mulembe kwolonda nti kati guno temwali bantu bavunye ebitalojjeka n'ogwabagagga beereere tegulibaayo mukisa bwe kulondobamu abafuna manya nze gyentwalanga ekikulu okuba mulamu n'obutakuuka ku nsolo botto nti tunyiga ebyo bwe tubeera nabyo mpaawo kyenjula ensimbi efunwa mulamu tefuna muku nteesa buteesa ebyatulema tubireke tugendere bwe twabadde siraba nsobi saga roseke Bebe vina vya ufuzi tuwa viwane Sanu wakula vina vya ufune la chuechiri Kukufa mjengaga choto la wachimu Afi kukujururu ufuzi mundu jokaka Mpoza volu batunga nyerere wano Yatika siwe ya kuwa saba ndeba vugi Mpoza batona volu batunga nyerere wano Yatika siwe ya kuwa saba ndeba vugi Mewa la zambi ya kaunda kwe manji Ya wangu li wana kuchiri zanti nowe kuli Tunulira wane Uganda twalondanga Nenjiru tunyo kulonda chatu vulanga Wateke sali yoje twabalirango Ururu choke vya vanga yenu twayifunanga Matunda ye mchulizi chatiriranga Mundu kufa musito watweti limbuli Echirala mugafu mentiezo kwa javagira Nganti ulio umu nangiruli ya rovara Wabanga kutalo kukumi akapiga bukeno Manyuru njibwa karuluke mwaku baki Nganti akaziku ni mundu ni uniformu Bajita wepetwe sonda akapiga kari Gata kukalisa kunanga msoro Kira kwekukule mundu ezatu sanjaka Amazima kukeru enti nina utuli kati Elitu yegi ingeyo vya kilea Tukimendele mituwa vate wenjo kwenisaba Kulishu siza mamaseyo wibisoba Na yoko kakumbele no tuteko viso Uganda banange mbeme zikuli Mukiriziga njina genga siru ambaka Saso mana inja urobu jikwata Bana basebo ufuzo wunglu miomotwe Pavo karundi kavamu na kumulabe Ngudo zazi kukufa jetuwa vambialo Muzungu ya leka kumiede tuwa yungirapo Zinezi ingire vivuga zao mokoka Kola sinave tete kanga tiri wanyika Wanekole liri asigala likola limu Liri abawesi wanansa wa wanekatwe Wadeviru wa vira vivuwa tetuwa nichipoze Mpira vira mbire yotuwa wanakuna Patituka wabia wabu yinjiri uo Kayika sema wakola na watakula Awatunga wazimbie njutono la wachina Hava ujira wa mungeso buko wa soya Wadjo wali uo wababu mkume Kasita wali wali nili njimusabe Mkusunga uwe muna tuza ati mfa Uwe utengu mwenyake mweka kawaze Zemiri ratalo mwafu ni mkubeshinu Na ikate wali uvina vange mtuke Chichi tulemio kwasa tuise wale vyo Kuna tuvise vya wufuzi kale mulabe Zempagiro kuo mwafu mwafu noturo Mkusunga ukubani vingi yesule kurusa Liwando oza yale tetu kubaga nye Jemuzivu mulo uvisira kinde mwapaka Sokera chitawe nazive njindo na buhurusu Nafichi gambu ya ufuzi chajule mitwe Pawalo oza vya makuru chakali mchio Sama makuru kacho mufuzi wegali Na yafika gajire matabu murugu Lutujawe basani kukali mulabe Lutujawe basoso tulakali mulabe Lututwale jivasani katwe ya mule Mwinyo nyolovu gambu unu watu ugula Akamu yete mokola satava kumimua Ate humani laiti keko kubiri Tukuna kasika kanaka makuru kati Mwawasu mwaka ngambaba igirize Mwemu wa motu chikira mkula chino Kwe mbuli marukule mwamu piterumu Ninyo nyolovu gambu umu ninyo nyoke Mulio kimo kabire fize zaba werira Umajiki umukeza azaru wa mageza alina Mbukumi kambala janira basebo kati Turuane kukunza kwanga siku ndamibu